Djibouti kokan ko ministri Mahmoud Ali Youssouf Sugandira sibiri février kalo tile tarinduru ka ke farafina tombal njoklu nyemaye noye commission de l'union africaine ye Mahmoud Ali Youssouf sibe sambituru ani konontola ani Kenya pangazina Raila Odinga ufana tumbe farafina tombal njoklu nyemaya nohe wa ubetu nye kanyinu uke jamana kuntiki chama fe nga alaba farafina dombaka ni jokuli chama sona Mahmoud Ali dekake jokuli nyemaye ni Djibouti jamana kuntiki Ismail Omar gele masunya mogodo mogo chama fana sona ka kaka farafina kuryampa jamana mogodo kasugandi kake farafina tomba jokuli nyemaye wala kalata yinkira jamana minu nube farafina tomba yinkono uninyokonche ina kosera ya kuchumbi sisa Mahmoud Ali Youssouf Sugandira abena blachad jamana de Moussa Faki Mahamat nola na kasharatif na banna Mahmoud Ali Youssouf Sugandira nga abena bara udamini tumami kile ubesi na RD Congo jamana ani bambanchuka kile bulo ninyokonche noye group arme M23 nubeka dine uranda kile bulo fe no kira sababu ye kile ubesi na ye marabolo ukono.